kata. Huko ni Kenya hakuna matata. Msori basata, shepo kashata. Nisha kapata, nisha kawasha. Kali sababa, nime kakaba. Kwenye varanda, asante kwa baba. Nime shasapa, pesa napata. Mpaka za washa, bangi na taga. Sina swaga kama chifu maniga. Ngoma ni kali maumivu ya mimba. Demo ni tako wehuna wechimba. Mina pendo na volamba kishika. Teke teke sichelewi na pima. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Watoto wazuri na wapa vidonge na lipa siweki madini. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Napata migunja kibao na wangwa miroga siweke kwa pe. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Watoto wazuri na wapa vidonge na lipa siweki madini. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Napata mikunja kibao na wanga miroga siweke kwa bank. Wamebonga mbaya kunusu mimi, ngoma ni kali na bado na hisi. Hidi matange mizidi mazishi, ukipenda kitanda wejua ni visu. Tamu wa Yesu kwa rozi muhando, sura imenuna haishiki mapambo. Demo ni vera sababu anatago, utaka huda ananuka kajashu. My life like a sender, baby joy nipe denda. Hatujali wakisema baby, napija vitu ka defender. Lollipop ndo wapenda, kila siku mkupe tena. Unapenda kuniita daddy kwenye level za tetema. Sina swaga kama chifu maniga. Ngoma ni kali maumivu ya mimba. Demo ni tako wehuna wichimba. Mina pendo na volamba kishika. Teke teke sichelewi na pima. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Watoto wazuri na wapa vidonge na lipa siweki madini. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Napata mikunja kibao na wanga miroga siweke kwa pe. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Watoto wazuri na wapa vidonge na lipa siweki madini. I'm in the moon, I'm in the moon, I'm in the moon, I see. Napata mikunja kibao na wanga miroga siweke kwa pe.